Oh na 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 na. Wow. Aya mapenzi yako vipi walai? Nimesha shindwa moyo shani kinai. Mana kisema niwe mwongo maybe. Mwisho wa siku lazima ya kukatai. Kupenda chache maumivu wengi. Pressure daily. Unipende kweli. Nikusaliti kwa mapenzi feki. Or maybe this kind of love, yeah. Nikuonge everything, everything. Kisha uninyanyase, eh. Mama ni mwachie nini sasa, eh. Asikushauri somebody. Hakuna king wala queen, wala wala queen. Wala dakitare, eh. Rango maicheze mwenyewe. Oh my God, what is love, eh. Me, yeah. Chanwa ushachomwa, eh. Yeah. Oh my God, what is love, eh. Me, yeah. Moyo ushachanwa ushachomwa, eh. Wow. Kujuliza, utaemu miza ndiye alikuja moyo kutuliza. Nilidhani sipo romantic. Na pesa juu ila bado badiliki. Kupenda kwa hofu. I feel danger, mzofu. Or maybe this kind of love, yeah. Nikuonge everything, everything. Kisha uninyanyase, eh. Mama ni mwachie nini sasa, eh. Asikushauri somebody. Hakuna king wala queen, wala wala queen, wala dakitare, eh. Rango maicheze mwenyewe. Oh my God, what is love, eh. Me, yeah. Moe ushachanwa, ushachomwa, eh. Me, yeah. Oh my God, what is love.